Byanjigiriza balazo obwenyami bubo ekika ekyowaggulu olw'omuwendo gw'abayizi abawanduka amasomero entakera ogweyongera mu ggwanga Uganda yadde nga gavumenti etaddewo enkola ey'okusomesa abaana ku bwereere. Amyuka chancellor wa University ya Makerere Professor Barnabas Nawank agambye nti abazadde tebasaanidde kuleka baana bano kubanga bawanduka masomero nga webaagala, bayambeko gavumenti abaana basigale mu masomero kubanga kiyamba bo ane gavumenti okutwalizewamu. Singa omwana asigala mu ssomero bingi by'oba omutangidde, nabwe kiti abazadde bakole bukubirire okuyambako abaana baabwe babeere bankizi eri eggwanga Uganda. Ayongeddeko nti okufuna embuto ng'abaana bawala tebanneetuuka nabwo gufuuse mugano ensangi zino, naye nga kivudde ku nsonga nyingi nnyo omuli obutabanguko mu maka nga kw'otadde obwavu n'ensonga endala nnyingi esande zirinyibwe ku mpeete olwo n'eggwanga litambulire ddala bulungi. Abayizi abali mu mutendero gwa primary ne secondary be bakyasinze okuwanduka mu masomero, nga bw'otuuka ku mutendero gwa waggulu abatuukayo batono ddala, ekiraga embeera etali nnungi n'akeddagala mu ggwanga Uganda.